kibiina kirala kyonna si kipya ewaffe era jose mubadde mumuwaayiriza nnyo bambi buli bwali mulimu mumuwaayiriza ebbanga tere nkyebiwulira naye kasiina bwe nakiwakanya omulimu guba mulimu owulidde nze ndaga takisi nnyingi nnyo mu paaka babalonda okugenda okampeyininga tewali agaana guba mulimu naye nze mbeebaza okubanti tusobodde okumwaniriza tuli wamu nammwe era tubadde wamu nammwe fe akalulu kaffe tukateekangako walala tubadde